mi nilikuwa nadhani maybe ameenda kupasa au tuko chini. Mimi sikuwa najua ati kuna msame anguka. So nilipata hapo chini mazee na strap
bro,
kwa CCTV room. Hiyo ni like 15 minutes after reportedly anguke. Alikuwa tu bado tu like anikaa na songa, nikawa sio namuongelesha actually.
Tunaenda sasa kwa Mariamu. This police officer, the lady police officer is like, mnataka kuona rafiki yenu, ndo huyo ako pale helpless and like.
Ndio maana like I was say wangetushikilia tu bado yes, but wangemrush to hospital, unaona?
Maybe ange.
Yeah.
Oh, haku try to kumrush.
Ikonene.
Yeah, ikoni episode 568. Tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Na leo niko na wasee na zasema ni the luckiest, most unluckiest people in the world. Wasee ni pia the Parkland 7. And apart from the Parkland 7, kaa kuna ule mse moja mkuna shuna, nani ule nasubwa mamake? Ni ule. Yeah?
Ndo mimi.
Yeah, yeah. So, what that was the name of introduction, eh? Yeah. So, tukianza na?
Beto.
Okay, so Beto, tuna come back to sauti yako.
Yeah, no problem.
And Austin?
Yeah, Austin, yeah. Respondent number 6.
Yeah, Bella. Oh, shit. Yeah.
Yeah, Austin is my name.
Yeah, okay.
Louise, respondent number 2.
Oh, damn, uliko ma respondent, eh?
Yeah,
oh,
yeah,
shit,
yeah.
Jo. Alafu, nini, Beto, wacha tuanze na wewe, Jo. Sauti lienda hapi. Ndiwa so understand kwa nina sema, you're the luckiest, most unluckiest.
Wazi sauti, some guys jumped me nikitoka shule.
Which year was this?
I was in second year. Nikuwa Parklands UON.
Yeah.
So, we're out of school, hapo karibu na Stima Plaza. Tumepitia hapo, Cavs ni nini. So time tunashuka hivyo. Mabisti wangu ameniacha. Ile tu mimi nimeendelea na just mocha. Kidogo kidogo 3 guys wamekuja wanaanza tu kunigonga. Niko chini, next thing I'm being stepped on my neck, next thing nasikia kama nimesitiwa, the next thing siko. Next time naamka after a few hours I'm bleeding na shikilia tu hapa.
Aya huko
woke up. And then from there nikaenda kusaidia wasawa nisaidia, lakini unajua kuna msi atasaidia msi kuna damu everywhere. Yeah, so I ended up going to Kenyatta.
Ulitupeleka Kenyatta?
No. I went to my friend's place, the other side of Ngara. They called my mom. Then they took me to Guru Nanak. Atakawa kuni, but nisawa tu. Then my dad came for me, went to hospital. At first they didn't see anything. Walisema kusawa nini. Then within no time, but kuna sema uya naenda. So they did emergency surgery. Nikaishuko for 1 to 2 years in and out of surgery. I've done like 4-5.
Yuni ya shingo?
One left, God willing, sasa. Yeah. So that's the story.
So damn, that's why inaafu nini. Kama unashindwa, maybe umekuwa kishi under a rock, unashindwa hasa ni wagani. Andi wala say, walikuwa accused of murder majuzi. Ilikuwa ni demflani chwa, lona kathambi.
Yeah.
And wakaenda puwa kisevi wa na CCTV. That's the part that I'm saying they are the luckiest. Why? Because stories don't always have a happy ending.
Yeah.
And peki kama tusori yao, unachiki, umseali survive something horrific. I used to live next to Stima Plaza.
Yeah, yeah.
Najivo?
Yeah.
Nyo likuwa area yangu. And ikiwa area yangu, it was never unsafe. So, unanishtua sana ukiniambia. Na, kuna mtu ashaye kuwa arrested?
Actually, I let it go. Personally, mimi nilisema tu sawa. Bae sawa, as long as niko fiti. Bae utadeal na your creator uko mbele.
Lakini sasa si, hakuna ile trauma ya hawezi tembea usiku inje?
I can't wear a watch.
Yeah.
Because that time, I was bowling. So, I think maybe labda ni attract, but I can't wear a watch.
Muzi ni muzi. Yeah, nothing attracted them. I don't think me.
But trauma tu ni siyezi ba watch na siyezi tembea bila wase usiku.
Bogi.
Siyezi tembea bila wase wangu. Kwa so longori.
Okay. Yeah. So, unatiki hapo kuna Beto. Alafi pia kikam to Louis, the luckiest, most unluckiest. And the reason behind that is you survive a medical condition. Now you have a medical condition.
I had a medical condition.
Yeah.
Like, right now it's handled. Yeah.
Shida ilikuwa?
Liver. My liver was really, can I say fucked up?
Yes.
My liver was fucked up. It was crazy, man. So I was really unwell for like most of 2023.
Okay.
Like a fly out, let's say December. I came to India. Well, if I came to India, those people saved me, man.
Yeah.
Tamilly tea. Because imagine they had everything ready. They had the operation ready, transplant was ready, everything was on. But you know, uko mwenye anafanya transplant na mwenye anakudiagnose ufanye transplant are two different doctors. Na uko, you know, people doing that, they're doing the job because they love it. They're not doing it for money. So, aka ni second guess, akasema, no, we're not doing your transplant. I think steroids will work. Any treatment, and you can come back, you look into Kenya, ni 15,000. Lakini sa unajua, like, the more you look at it, the more...
15,000 shillings.
Shillings, yes. Shillings, yeah. So, lakini sa nili realized, like, what really messed me up was, like, the insurance. Unajua, juu nimefika hosi, niko sick. So instead of the doctors actually helping me, wali ni test for everything. Wali run up, like, 3 million in insurance.
Hapa Kenya?
Hapa Kenya.
Oh, okay, okay.
You know, sa shida, unajua, like, hey, fortunately or unfortunately... I guess I'm the unluckiest nigga. Niko na insurance cover ingine strong. So, walainyonya tu. Walikuwa na inyonya tu. So, wajua walinipata like media. Later, imenye unarenew insurance. So, walinyonga isa idingine. Wakachilo, wakaruka isa idingine. So, inarenew insurance. Tena wakaikula tena. Bado wakaniachia ka 2 million. So, wakaniambia, ieka India.
Na yu ilikuwa which hospital? Always is nini? Like which hospital ili walikudisha hizi test zote? Sijali. It was your experience. If it happened,
Okay. Says you blame the hospital though. Let me just be really clear on that.
Like it's in the doctors.
I can't remember the doctors who you want to name.
Because the insurance company does not want to pay the full amount. You understand? Okay. So at least you blame the insurance company. It has to be either the hospital or... Then there's a reason why I'm asking that. Of course, this is not any allegedly, I've not seen, but which hospital allegedly did this to you? Allegedly. Okay.
Allegedly.
Yeah. Because reason nasema even this is one thing I believe in Kenya. And it's your best day to Ian. Najoga Ian, yes? So Ian... like his family wako kwa the medical field. And all the things that he's come to learn is insurance companies love people who are insured. No, not insurance companies, hospitals. So if you're insured, always get a second opinion. Never forget that, Joe. Always get a second opinion. So kienda hapo wambiwe, you need surgery today. Wambie sawa, kanta kufa in the next hour, wacha ni kufa tu, let me go get another opinion. Alafu when you're getting the other opinion, make sure they don't know you have insurance. Because like everyone is trying to maximize. You understand? Like that's the society we have. Kila mtu anatry ku maximize. Yeah.
So imagine I tried getting a second, a third opinion.
What anakuambia surgery?
See, what anakuambia surgery? You know, like nadhani like mimi nilikuwa nimefika kwa gastroenterologist. Support, let's say there are like 100, 200 in the country, the whole of Kenya.
Yes.
So in like closely knit circle. So wanapatana tu feet. As in, so unajua, misezi kuchomea. Niseme, yo, your diagnosis is off. Your diagnosis is off. So wanakwambia, just go to the whatever of the first one. Hiyo really nichokesha. Lakini, miyalikuwa nipea hope, ilikuwa family doctor.
Yeah.
Okay, miyalikuwa niambia, I'm a doctor who belongs in the family, si family doctor per se.
Yes.
Alikuwa anasema, yo, I've looked at your scans, uko poa, uko fiti, you don't need surgery. Lakini, unatii tu. Unajua ni family, so unazona po conflict of interest. So maybe anakuambia tu mazuri. Anakuambia mazuri. As in, maybe akui really decisive na whatever, na decision zake.
So how much money did it take to treat you in India?
Initial budget was like 10.
10 million.
10 million with the surgery.
Yes.
Lakini sa minus the surgery ni nini, ili cut pia cost vibaya, sa ilifika like 5. Yeah.
So what did they do to you? Because kwa wako na need surgery. Izo steroids ndio expire hivyo?
It wasn't really just steroids. Unajua like wako na hii, walikuwa ni pia experimental drugs. Unajua zinye haifiki Kenya. So I had to stay in India pia. You know, pia kitu likuina run up the bill because ilikuwa bidi to shape kwa karibu na hospitali juu sisi singekuwa admitted na sifanyii surgery. Hivyo tu.
Oh, okay, okay. Damn, luckiest and luckiest. Eh, jo. Alafu tuko na Austin, kuzia Austin pia utakujira yani luckiest and luckiest. Sira hili kwa holiday jo. So, ambi wa sebi nolikuja holiday, alafu, kajipata korokoroni.
Maze, mi.
So, na vile na enjoy, luckiest and luckiest.
Mi, maze, personally, maze, I don't even study in the country.
Mm.
I just came in, like, a month ago, in November, to, like, sort of, like...
Holidays.
Yeah, just a holiday, actually. Unaona. Sa, maze... na nakujanga mta yake sana mnaona mimi hata siishi apartment yenye hiyo stuff ilifanyika nilikuwa na mvisit ndio naishi hapo saa nilikam mazee holiday nini nini everything was good for like 2-3 weeks no but like I don't know if I should just walk into that fateful day ama
has it to come to the fateful day but what one is that try kuangalia like vile as you come na understand vile nasema mko luckiest and luckiest cuz you've had this unajua kusomea majuu hakuna sort I dismiss but it has a certain level of luck in it, you understand? It's not everyone who wants to go study abroad even if they deserve the chance upataga hiyo chance unajua una study
computer science
tunacheki so si kila mtu anafaa ku study upataga so the fact that you are able to get that and then come back and have like the most whatever case and then the case yenu pia the fact that eventually mlikuwa saved na CCTV also bring a whole other level of nini because nakumbuka history yenu nitakuwa very honest I didn't fuatilia it enough na kungatu nikiona watu wa saba niko like atoi alafu the first thing that comes to mind waga but like 6 of them have to be innocent like hakuna vile so nashindwa ni raya gani katikati ya hii watu ile dedishaona na alikuwa mjinga aje was it alikuwa anataka kudampiwa na you start having all those thoughts in your head but sasa wacha to go back to your story so this story really happened November
23rd
when coming ya Kenya on which date
on 16th
oh shit
on 13th
10 days later
yeah it was travel it was 3 days so on 16th
yeah.
So nataka 13th
wacha to go back to November 23rd asubuhi
yeah
tuanze na wacha tuanze na Louis November 23rd asubuhi ulikuwa wapi like how did you wake up how did the day start unajua kwa unaandika ile insha hiyo siku niliamka nikiwa buheri wa afya yeah like how started like cuz I want people to see how life comes at you so fast cuz you can never know in the morning
yeah
you
know? Yeah
unajua tulikuwa na lona hiyo siku asubuhi but another deno ndo alitupikia hapo food as in ilikuwa hapo tumelala pamoja lakini nothing happened
si lazima jitetee hiyo ndio yako na Yesu hiyo si
yes in the sas tumeamka like the 4 of us in the morning tuka whatever tukaita tukakula two food tukaanza kula
what time is this
like around 12 12 like after tushakula nini sasa tukaanza kula
am I a douchebag for judging you for kunywa after kusurvive liver shida za liver
aiko
na man kusoma douchebag I'm judging you dude you got a second lease your life bana don't risk it man like I don't think it's worth it do I think pussy is worth it yet yes
very much worth it
alcohol is worth it no man I think and isana kupreachia jo unajua
kosa
eh jo una preach you an atheist and like that's so fucked up
si shida mimi niko agnostic
yeah okay so damn okay so that's how your day starts and Beto
you're with him in the morning
uko pamoja
Dennis
Precious nayo dem.
I know dem. But Lona akulala kweli.
Yeah.
Alikuwa kwa keja ya Precious Kindi. And then she came to me and Dennis was cooking. Actually Dennis cooked for us in the morning. We ate and then the end of time tukachana. I mean nilikuwa na shughuli nyingine besides State House Road. I had a gig that was delivering some things. So I left them drinking. Yeah. So that's how I started my morning.
Yeah. Okay. Yeah. Na Austin?
So mi nilikuwa mtaa wangu, mi naishi Ngong Road.
Mm.
So kitu 3 PM towards 4 PM hapo.
Mm.
Ndo akanicall akaniambia ni come. Kulikuwa na actually another event we were supposed to go to in town.
Mm.
So I was passing by his place in Paki and then we go to town to the event at like 3.
Mm.
So me I go to the apartment at like 3:30 towards 4-ish. Yeah, that's when I got there and then I joined them in drinking.
Okay.
Yeah. Mm. Yeah.
Damn. But I don't know what to do with that. I think when I need to watch your story, I think cuz live what I digress kidogo jo hizo jo mimi najikiona na saying I think I'm old enough to be old like their dads and shit.
Yeah.
You know, for 2000 you know
98 2000
yeah. 98 yeah. 98 nilikuwa 18 yes but still does your liver work optimally?
Yeah so actually what happens is liver is the most regenerative organ in the body.
Mm.
It's second after like heart or brain.
Mm.
Yeah, and I realized that when I was sick.
Mm.
Like any for you to be okay, you actually just need to have your liver working at 25%.
Mm.
That's okay to carry out all the bodily functions adequately.
Mm.
No sense. I'm really regular with my checkups.
Mm.
Every 2 weeks, lazima niende ni check what's up. Like the levels which were crazy the year before have really gone down. So it's okay. Mm. As in...
But just chill out on the alcohol. There's more to meaning. And I say this as an atheist, someone who believes people should have ultimate freedoms.
Yeah.
But I also believe that health who comes first. So if you have anything that can risk any part of you, una chill out. The same way nimuaga na mabesi zangu, like wale tuki hang out, I see them like wana cough kabisa. So they take a lot of, like I'll smoke a lot of cigarettes. Yes?
Mm.
And I'm there like, the info about tobacco is out there.
True.
So why are you messing yourself like that? Like nikipata msee and I smoke weed to that level, I'll be like, okay, pia kuna jua schizophrenia ni za kuwa.
Mm.
But chances of schizophrenia ni lower than chances of cancer na tobacco.
Mm.
So utapata, ni ile, si ati na preach ya msee, but niko like, hey, Buddha, I know it's one life, but do you really want to go out with cancer? You understand? It's like you come to smoke fegi. So, niko hapa jona kupreachia jo Buddha. There is more to life than that. Especially vajeji, it's fun, eh? Instead of alcohol, it's a Buddha jo. As long as kuna consent, eh? So, muna drink. So, what time is this? Alafu hii Harmony Plaza apartments, ziko hapi?
Ziko like, unala kwetu Parklands.
Mm.
Next
Stima Plaza paliko. Street.
Kutumbele yo barabara ya Stima Plaza. Yeah. Stima Plaza inangalia
yu. Next to it.
Mm. So, there are Airbnb is ama?
Yeah, I was living there.
You're the one who was living there?
Yeah.
So, spot yako ndo kwa place yako hang out?
Yeah, I'm really friendly. Miss na ubaya.
Okay. But, sasa, how big is this apartment?
Imagine it was like, ilikuwa to whatever. Ilikuwa studio apartment.
Mm.
Yeah.
Na mko mtu ngapi studio apartment mode?
Studio apartment mbili.
Mm. Ilikuwa mimi na alafu the other guy also has
the first respondent, yeah. Dennis.
Mm. Yeah, he has a place there too.
Oh, okay. Yes, okay.
We have a lot of place to mingle, but
alafu kuna how many floors?
15.
Alafu uko kwa which floor?
12.
Damn, okay. Oye, seems like fear heights, because me I fear heights. I can't live on 12th floor.
Mi ata disappointed. Ningeenda 15th floor.
Mm. Okay.
It's ahi. Now I fear height.
Yeah.
After all this, I fear height. Shit.
Yeah. So, and Ulona. Lona just sit me and come kujua juu yake because she made the headlines, yes?
Yeah.
But how was she as a person? Maybe to keep it hapo kidogo. Alafu, nani likuwa namjua hapa? Ni wote mlikuwa mabesi zake? Memjua for how long?
Me personally, nilikuwa namjua hiyo day. Like, nilikam to... After tumetoka event, ndo akakuja kijani, ndo nikamuona for the first time.
Oh, okay.
Sikuwa namjua like on a personal level.
Mm.
But hiyo day venye tulikuwa tuna hang out na yeye, ni mse bubbly, ni mse jovial, ni mse good vibes, she's loud.
Mm.
You know? but she was...
Lana was a vibe.
Yeah, alikuwa vibe mbaya.
Lana was a vibe and anywhere she was, mngecheka.
Yule
mtu angekuja kwa room anaona mmenyamaza manini, angelighten up the entire room. She was a really cool person, a good person, and it was unfortunate she had to go out like that. Yeah, sure. Rest in peace.
Okay.
Yeah. Now, Luis? Lona alikuwa mtu fiam sana.
Mlimjua for how long?
Me, I knew her like for a month or two.
Oh, okay.
Sindio. She was more of like a drinking buddy. Like, you need to cut in the form nae once or twice, pia.
Okay.
Dennis ndio alitu introduce to Lona because they went to the same
primary school together.
and Kendi and Lona, yani Precious, they were like best friends, childhood friends. Yeah, so that's how we got to know her through those two.
She had actually come that day to visit Precious. So she was staying at Precious's, but Precious, Louie and Kendi, they stay in the same apartment. So that's how we kind of met that day, that period.
Okay. Yeah. Alafu pia initial reports zilikuwa zinaonyesha mlikuwa mmewaka kabisa. So how significant ilikuwa like the role of alcohol kwa everything that happened? Like
The role of alcohol was major, man. Like it played, because I believe your place walikuwa naruka. Any place wanarukanga. So it's maybe it's just that your time alikuwa amelewa sana ndo maana akwezuka kuanza ku make it. But needless,
11th floor yenyewe.
Toka 11th mzee alipitia.
But you know what? Your building, you call it two blocks. Let me call them block A, block B. And there's a gate in between. Yeah, so upon the alirukia. So instead of kwenda chini, kamua aruke. Aruke. Ilikuwa ka shortcut.
Shortcut is a wrong cut.
Yeah, then it became a wrong cut.
Damn. So at this point Mkome, like what specific time did this incident happen? Amuli realize immediately? Amuli realize badai? Because that also happens.
Acha Luis ajibu.
So unajua actually happened ni after sit kule na hiyo mzinga ya kwanza tuliachana. Tuliachana na wase, tuliachana kina Deno, Lona, Precious.
This is during the day still.
During the day still, tumewacha. So mi kena nika link up na kuzo. Sasa mjua pia tukachochana tu ni tukia tukashika tu tequila hapa down tukarudi hivi tunachukua tu mashots tuna chill. So umse alikuja huko mara like around 6
12 afternoon.
Alikam akatuambia yo mko fiti, niko sawa, hii busy yangu ilikuwa nafanya tao imeingia lakini sitaweza ku make event, nyi muende bila mimi. Akatupea tickets zake. Akasema tu sawa.
Which event was this?
It was
Night Freak.
Night Freak. It was Swabi? International DJ.
Kwanrilo Museum.
Nairobi Railways.
Okay.
Yes, you know. So, see, imagine tulitoka Harmony 6. 6:30. So, hata umsa wali nijamia, tumefika hapo. Hata tuna tei. Hatuna uji.
Okay. Still judging you and your liver, but kaka buda fulani.
So we had a really good time over there at the event. That's why we met respondents number 3 and 4. So our alitupata event. Yes, you know, tukaingia now.
This ukoma 6:30. Is Lona there with you?
No.
We weren't even with Lona. Harmony bad.
Lona actually went for CG another...
Your time alikuwa na Dennis na Kendi.
Walinda CG dinner friend.
Kuna msali wa hito. Na walikuwa meniambia, acha si tuende hivi. Kuna fu mingine tutapata na jioni. But, hao alienda kiendanga.
Okay, so nyi mko hapa Night Freak? Mliingia saa ngapi sana Night Freak? Is there like... Tulingia kwa event.
Tulingia around 8
p.m.
Yeah.
Okay, so 8 p.m. What happens at this Night Freak? It's just music.
Yeah, it's oons, man. Man, you should just hang out with these people, man. They know how to have a really good time, man.
Okay. So, mkaka, event makasangapi?
Like around 1. Tukenda yo kuna blaze ya food.
Galitos. Galitos. Chickenin nadhani hapo. Tukenda kula hapo. So hapo ndo tukaitisha ride kwenda home. That is, this is around 2:15.
At this point, how much liquor is in your system?
I'm like, the whole day, I'm like 3 bottles in. because we drank another bottle inside.
Three bottles of?
Of tequila.
Okay.
Mm. Three bottles in, but I'm still functional, you know. It's nothing I don't do on the regular. It's nothing major, you know. So after kukula ndo tukaitisha Sara ida kwenda home. It's around 2:15 a.m. Yeah, on the 23rd now, on Sunday morning.
Oh, okay.
Yeah.
Also, the party was happening on the 22nd.
On Sato.
Oh, shit. 22nd, I mean, liko hapi. Yeah, life is interesting. At your exact moment when you mna go through shit, na chiki destiny zetu zita come to patane, like leo, iyo time liko a coast. Ndiko wa Mombasa, tuko tumeenda. A shout out to boy fulani anaitwa Wadeki Auto Trading. So Wadeki, tuli spend the whole day. Akinipeleka tu pa places za kucheki mandai ni kuzi vile musifu magari za kichinku. Akwaniambia tu as much as nisiongea shit juu ya gari zimekuwa imported. So in the process tulikuwa tu na yeye hiyo siku, alafu I think sasa jioni, of course by hii time yote mna happen, I think that same night Man City walikuwa anacheza na Newcastle. So nye mkiwa kwa club hiyo time niko pale jo na celebrate jo Newcastle wametandika Man City.
Hata kwa hiyo base tulikuwa hiyo day kulikuwa na screening hiyo game.
Yeah. Then of course nika dose, then 23rd nilikuwa kwa highway nikirudi. So hiyo nyinyi mlikuwa, your hell had just started. But now let's rewind kidogo.
Yes.
Okay. So 2:30 a.m.
Yeah.
Mnaingia kwa club.
Yeah.
Mlifika Harmony saa ngapi?
Tulingia Harmony like maybe 10-15 minutes later.
Okay.
Yeah.
Because hii time mliona lona?
So
venye
saa tukua tunapanda kwa elevator. We were making noise. Then akatusikia na alikuwa na lona awake. Wakasema yo rada. Wakasema hakuna shida, hakuna pressure, tumechill tu. Wakasema twende wherever, mzinge ingine.
Lucky.
Wakafika hivi like, mjua ulikuwa tunabonga like, tunashout across from each other, ako block ingine, tuko block ingine. Kini saa, haka pull up, haka sama ako serious, anda hiyo story ya tei. Tukashuka chini, tukashuka chupa ingine.
Kuna place ya kuna kubai? So, a club ama...
kuna msewa
24 hours. Okay, mkaenda kwake.
Yeah.
Mkaichukua sasa.
Yeah.
So hii time ulienda nani?
Nilienda mimi, my boy Chinky, CJ na Deno.
Na Dennis.
Okay,
tulienda tu my boy. Ilikuwa the first round. Like tukachukua wote tukarudi vijio. Sio tukaza tukulea.
What time is it now?
It's around, let's say 3:15 hivi.
3:15?
Yeah.
So vile mlirudi ndo mkapata lona. So lona iko block gani at this time?
Kwa kijani.
Kijasa yako?
Yeah.
Okay. Mka drink paka sangapi?
Mixo mwa kweli mimi ilifika like 3:45 mili blackout.
Oh.
Yoyendo saa mili nakolea, mili blackout. Kini nasikia tu ma reports nini. The boy alikuwa cheza gita.
Actually yo dem aze after yo bass, after chupa ifike nini tunakunywa, mimi nilikuwa deep time, chupa ilikuwa inaisha mpaka time walitoka Lona na Dennis. I was awake. So we drank till like I'd say 4 a.m. We were just playing music nini. Alafu ikafika time tu chupa ikaisha, wakasema wanaenda ku doze, two of them. So this is Dennis na the disease. Naona. So wakatoka tu kejani mazee, mimi nikajiekelea. Nikadose tu nikajiekelea. Alafu like 30 minutes later mimi ndo nikaamka. Cause kuna msee alikuwa na knock kwa door. Kufungua napata nikiateka wase. Anafungua anasema yule msichana haamki. So mimi niko nadhani maybe ameenda kupass out uko chini. Mimi sikuwa najua ati kuna msee ameanguka. Sasa mimi nikambrush off tu nikasema sawa na shoo. Nashuka. Nikaitisha bolt yangu cause nilikuwa nafanya the home pia. So time nashuka chini to go to my bolt. I also wanted to go check on the shoulder cause me Dennis hadn't come back, nobody had come back and told me that somebody has fallen down, you know. So I had no idea somebody has fallen down. Yeah, so me kuitisha ride kwenda kwa nini yangu ndo napata DCI hapo chini.
DCI.
Apparently tulikuja kujua later ni neighbor, alikuwa anaishi kwa the same apartment. So, kia management ilimshtua tu wa kwanza. So nilipata hapo chini mazee na strap
bro,
kwa CCTV room.
Hiyo kitu hata mimi nilifanya nimeti, realize bana polisi inafanya Kenya vibaya sana. Juu once your body land hivi. Hakuna msali toke your apartment for hours.
For 4 hours, you know, from 4:30 to 8:30. Nobody left or entered the apartment. Magari
zimepack tu hapo, ajali unafanya nini, nini, nini.
Oh, hakuna kuenda home. So ina video console bolt yako? Kama?
Kulikuwa na bigger problems than the bolt right now.
So, ukishuka, ulimpata iko hapo chini ama?
The body yeah. Actually itself, sikuiona. Like, mpaka, sasa, time nimeambua nikae chini. Kwa floor, amenyang'anya simu yangu. Na DCI na wase, nusawa kanza kuni-explainia. Wananiambia yo kuna msee ameanguka na mlikuwa na yeye huko juu. So ni karada yo, wale wasi walitoka kijani like an hour ago ama 30 minutes ago ndo maybe. So nikajaribu kuwauliza like na Dennis ako wapi, wakasema Dennis hawajamuona. Ode mdo akapo down, nikaona sawa akienda towards the body. It was like behind the lift. So that's when I peeped kidogo, but while sitting down still. So I peeped mazee like
horrific.
Yeah, horrific. Man, I actually thought she was still alive by the time I was peeping because she was moving.
Yeah.
Only like 15 minutes after reportedly anguke. Alikuwa tu bado tu like anikana songa, nikawa sio na muongelesha actually, you know. Yeah. No matter like I was say wangetushikilia tu bado yes, but wangemrush to hospital, you know.
Maybe ange
yeah.
Oh, haku try to kumrush.
Wali call the police first. No ambulance. Yeah. No
ambulance.
EMT, no nothing. They rip the police first. Wali no, so call. No day.
Oh, damn, man. That's horror, man.
It's horrific.
Hey, where your time kwa bi?
Your time when nilikuwa wendani. Your time, tuliacha now, time niliwa pair tickets by the night freak.
Which was 6?
Yeah, that's around 6. Around 6 to mecha na wakienda night freak. Nimesema, hey, me, I'm not going. Yeah, maybe it's...
Hey, konene. So, the festive season is here. Na Lemfi wako na a very great offer kwako. Abaki umesign up ukitumia the promo code EKONENE. And on your first transaction, your $50, ukisend home, unabaki umepata a $20 sign-up reward. Najua, $20 sign-up reward on your first transaction of $50 only. Why? Because it's the festive season. Baki umechangamka, tumia promo code EKONENE, ingia LEMFI, why? Upate the most competitive exchange rates, alafu pia na kuagani chap-chap, like transactions ziko instant. Changamka raka-raka, LEMFI, international payments for everyone, EKONENE.
Yeah, so viluna cheki cho, tumefanya miujiza.
So, tukona an extra person, tukona Mora. We uliko ni respondent number?
Number 3.
Number 3. Oh shit. Okay. So tuko tunabonga jia nini? To come back to Morais. Kuna kitu kuna to explain here. Kuna tuambia jia wewe. So wewe ulitoka 6 p.m.
Eh, 6 a to separate our kind of event. Mimi wendani.
Yes.
Okay. So your time I was actually the whole night I was talking to them on the phone. All the event ikwaje. Nini? So the whole, I was in wendani the entire time. Until morning. That's weird.
So ulilala lakini at some point, you know,
wendani. I mean lala wendani actually.
No, ulilala kulala like and you stop talking to them at what time?
At around bigger. At around 3 ilikuwa 4. 3 around 3. 3 around 3 4 and then ikamka 6 7 ni anam tunamkia ni umse anani text ati Lona. Lona midedi. Kwanza nilikuwa namtoanisha. Na wambia kwanza ujebu ni jenge punch ni kupaya tiko. So this guy is like, his response was Lona midedi. Ati amekuwa fall from 11th floor, makarao ametukujia, then he goes off. I thought it was a prank. So now I'm calling everybody, I'm calling his phone, who you? And I realize akuna msi anashika. So nimepiga simu mpaka, nikasema hapa, ama kuna kitu enyeo for real. So I'm just calling the phone, sir. Your time natoka wendani. Na nasema acha niende home. Ronga sasa. So niko kwa mat. Na nile tu bado kupiga kuzi rada ni gani. So I'm calling him. I'm calling him. There's a time I even called her. Then I'm calling CJ. CJ alikuwa responder number 4.
Oh.
Hey, so hiyo simu ya CJ ikashikwa. Msi anashika ni nani? Ni DCI anasema ati this is, I'm a DCI officer Parklands. Nachukua statement yake. missing the cafes. Kasema, oh fuck. Nika for real. Like this. Kid you up. Lorna is gone for real. I'm a dunda. Assassin Evo. Simu Zaz again, the off Evo.
Okay, and come back to where Austin.
Yeah.
Said something very interesting.
Yeah.
That 15 minutes later, she's still wiggling.
Yeah.
At what point do they declare her dead? And how long had that taken?
So according to the what's it called? The affidavit.
Mm.
Like when I was reading the whole story in the affidavit, they declared her dead like 4:20 something.
4:22.
And Ulkome shook around 4?
Mimi shook 4. Actually 3:50 something. 3:56 was when my bolt was downstairs.
So we can say like for 30 minutes they did nothing for her.
Yeah, which is still not true because it's more than 30 minutes. Yeah, because
yeah. 4 hours.
Actually, Louis and Dennis were the people who moved her body from where she fell to the Mariamu.
Mm.
Yeah, so it was like 4 hours. But at the point where I saw her, it was like 30 minutes, 40 minutes later.
Mm.
Yeah, she was still there untouched.
Mm.
Yeah.
Okay, sasa. Lakini sasa, Mora, how do you come into this whole equation? Ulikuwa wapi? Ulikuwa? Because sasa hawa tumeenda nao, tumeanza nao. We started their day from the afternoon where a meal is made by who? Dennis. Ulikuwa kwa hiyo meal?
No.
Haukuwa? Okay.
Mm. I was at my place and then CJ texts me.
Kulisi yako ni wapi? Hapo hamo ni bado?
No.
Okay.
Mimi naishi, said like, nyuma ya KU.
Mm.
So CJ texts me kuna event uko on ukuje and I'm like why not. So at around 8 nikafika Ray Lewis. Hiyo event ilikuwa Ray Lewis.
Oh, you're a night freak.
Okay.
So kufika kwanza sikuwapata. Nikawangoja for like 30 minutes hivi and then tukaingia event. After kuingia event it was successful, we had fun. Tukatoka at around 3:30 there.
Yes.
Tuka order ride kwenda kwa Louis.
Mm.
Kufika kwa Louis, sisi tuka walk out of the elevator. Louis akabaki akiongea na neighbor wake.
Mm.
Of which ni Dennis.
Yes.
So sisi tukaenda tuka knock kwa mlango ya Louis since kina Chinky knew Louis place.
Mm.
We knocked. There is some certain lady, the 7th respondent, ndo akatufungulia. Tukaingia. After kuingia I was so tired, so me I just wanted to lay my body. Nikachukua mattress, nikaiweka chini, nikaanza ku rest. Kidogo, Dennis na Chinky wakaendea mlinde ukuta.
Louis
pia alikuwa. Mimi nilikuwa off. So the 4 niggas wakaendea nini quarter. After kurudi, mi nilikuwa off kabisa. Si mi nikaendelea kulala. After some time, kuna silence. Like, kila kitu imenyamaza, stima zimezimwa. Nikasikia mtu aki shut door. Haikukaa sana. Like, kitu after 20 minutes later, not even 20. Haikukaa sana. Kitu 5 to 10 minutes later after the door was shut, watchman is now knocking at the door. And then akasema, Chinky is the one who opened the door after watchman amefungua. After watchman amenock, sorry. Kufungua akasema mmoja wenu mwenye mmekuwa na yeye ako huko chini na haamki. Hasemi mtu ameanguka kutoka kwa balcony, hasemi mtu ako dead or something. Yeye ametuambia mmoja wenu mwenye mmekuwa na yeye ako huko chini na haamki. Sisi tukamwambia probably amezima, ataamka tu wenda sisi tunadaila. Yeah, hivyo ndivyo huyo watchman akaenda. Then kidogo, raidi ya Chinky ikafika, akashuka. And then after hapo si tukaendelea kulala. Kitu kama 30 minutes later, tunaamshwa na makarau kama 9.
So hadi makarau 9?
And you see, after tumefika kwa nyumba, after huyo ameleta kuota, akazima. So, ni kwake na hajui ni kina nani walikuwa hapo. So, yeye ameambushiwa na mapolisi, alafu anaanza kutuambia, fuck, unajua naweza kuwa mtoto wa prominent person. They have a friend mwenye ni, I think, granddaughter wa ni Waitangu ama whatever, like, tu kwao ni, wako connected to, ni mapoliticians. So, huyo anatuweka baridi, anatuambia venye ni mtoto sijui wa nani, I'm like, we.
Oh, demsame daddy.
But sasa aku anajua ni alikuwa ana confuse, hakuwa sure ni nani. So akozi, makarau wako zile za like, mmekuwa mkipigana huko ndani, nyinyi mnauma watu masikio juu, masikio ya Lona ilikuwa imetokana kwa body yake. So wako zile za like, umeuma mtu masikio, mmemtupa kwa balcony. And then while these guys were taking shots, kuna time chupa ilianguka ikapasuka, and then they cleaned up, but since wako tipsy hawako clean vizuri. So this police officer, the lady police officer, anaangalia anasema, si ndio hizi chupa mmekuwa mkipigana huku, mnatupa mtu kwa balcony. Do you know that someone's life tunaongelelea? Kwanza mnavuta bangi, and then you're like, no, you're not even smoking. It is ndio hizi pills. Ah, and then they're like,
wanyama polisi waliingia, wametupata na hizo vitu zote, hata wasema
hizo hatujali, mmeua mtu, that's the main reason.
Waoni, hiyo hata hiyo ni ndogo sana.
So tukakaa then Louis gave out the house number ya Dennis. Tukakaa hapo ndani na some police officers, wengine wakaenda kwa nyumba ya Dennis. After that tukaekwa, tukachukuliwa wote.
So walipata Dennis wapi?
Kwake.
So Dennis, so this girl, when she felt she was alone.
No. According to Dennis, they were used to jumping via that balcony. So they even came to Louis' place via the same balcony. So ikafika time ya kurudi, wakakuwa zile za like, tulipita hapa some few minutes ago. Why not now? So kuruka, Dennis was successful. Lona kwenda kuruka, haku manage.
And Dennis knew how to manage.
Yes. Mm.
But he went to his room.
Yeah.
Yeah, he went to his room. Sasa yeye ashafika kwa balcony yake. So he just simply entered.
No, what I'm asking is, and they know this is not to incriminate you or anything. I'm just asking. If I jump and I'm successful, I'll check if my friend has also jumped.
Yeah.
So did he check that his friend had jumped?
Yes.
Yeah.
And he noticed his friend had fallen.
Yes. Yeah.
And he went to his room.
Yes. And woke up the person, the person that was in the room, the fifth respondent. So anamwamsha, anamwambia, Kendi, twende tutafute Lona, ameanguka huko chini. But sasa Kendi alikuwa asleep, like tuseme kutoka Saturday usiku, and this is Sunday 4:05, tuseme tu Sunday 4:50 hapo, 5, not 4:50, Sunday kitu 4:30 hapo. So Kendi anamwambia, uko sure? Kendi goes to the balcony, anaangalia chini, haoni kitu. Si akarudi akaambia Dennis, wewe unanipima, panda kwa kitanda tulale. And that's how they slept paka time wakaamshwa na mapolisi.
That's one thing that could have been done differently,
man.
He can get report.
But at this point, and Paul, niko na preach ya tu, but at what point do you guys start saying liquor is not that cool?
Yeah,
like because one thing that I noticed na nyinyi, and I maybe it's because of youth, no. When I come napenda alcohol to a certain level that hamuoni,
yeah,
the role that it played in this. Because any sober person,
yeah,
I'll tell you this right now, if the way you're sober, if someone fell and I came and told you someone has fallen, you won't go back to sleep.
True.
You'll be concerned. But nachiki, because of that, inakuwa ni impaired judgment. It's literally that, impaired judgment. That's the reason why unaweza sikia mtu ameanguka ukamwangalia balcony, alafu sema alafu muende mlale tu. You understand? Like, I'm sure for Deno, kuzuni kwa alikuwa best yake, that's why he was concerned in the first place.
Yeah.
But you see the way the lot level of concern
alishukisha
like immediately. So nini nikaa Yesu anaambia mwache pombe. You skill.
Yeah, tumesikia mazao, tumesikia.
Like, na sisemi hivyo nini, nasema like I feel like I overindulge.
Yeah.
Mna over. Like it's nothing wrong with drinking, like hapa iko nini, kuna kwa gana ubo yanaitwa Ian drinks, eh?
Yeah.
But it's occasional, it's not, he does not overindulge. Ienyu mpaka ile muende mrudi mseme like haijatosha tu.
Yeah.
Understand, which I understand, it's youth. Enjoy your youth, but don't let your youth mess up your life, because you understand how mbuli brush na nini iseni jona preachia, but na feel ni kama
kusa
because how can you sleep after that?
So you see, for like someone like Kendi, yeah, hakuwa amelewa at all. Ye makosa yake ilikuwa alishindwa kulala kwake peke yake, because she has some condition. Akiwa peke yake she's not okay, akaenda kulala kwa Dennis. Kulala kwa Dennis, Dennis anamwamsha kumwambia beshte yao ameanguka. And that's how Precious found herself in the cells.
Okay. So at what point are you mnambwa mko under arrest? Acha nionekane meruka kitu. Okay. Before that uangalia under arrest. So body iko hapa chini, yes?
Mm-hmm.
You're not allowed to look at her.
Azi akwa katika hiyo ilikuwa tu unaezaona.
Nyinyi.
Yeah, we were allowed. Actually, time tumefika sasa chini kwa ground floor. Tunaenda sasa kwa Mariamu. This police officer, the lady police officer is like, mnataka kuona rafiki yenu? Ndio huyo ako pale helpless and like.
Okay.
But that time she passed.
Yes. Yeah, she passed.
Okay.
Allegedly.
Wewe ndio uliweza kumuona kaja pass?
Yeah.
No, no. Luis,
Simona kaja pass.
Kweli muona kaja pass.
Only like for 15 minutes
like after kuanguka.
As do me limona when I was picking up her body. Ali dead in her eyes wide open but inakuangalia hivi.
It's crazy man, alipitia
gory image man.
Yeah.
Mgiaki ilikuwa imevunjika ama acha tu ninyamaze.
Sindo naambia alafu after hii shit yote bado mnaona tu muendelee na life as normal man.
Like yeah. Normal.
Huh? I'll just say this man. God gives his toughest battle to his toughest warriors.
Amen.
Yeah, so wewe unaona ina happen. Unafaa kuuliza tu nataka ministry gani nikupange.
But yeah, life si normal mazee, si normal like.
Yeah. Yeah. Okay.
Obviously kuna.
So, okay. 30 around 30 minutes she's there.
Yeah.
Okay, over 30 minutes ndio. She passes away. After how long after I pass away do they ask you to, did they even have the dignity of kumcover? Like the way people are covered in.
Me when I saw her, she was uncovered. Still, they were just around her.
Mm.
Yeah. But me nilishuka mbele yao. So sticker time, wao walikuwa nashuka, walikuwa covered. But me nilishuka, hakuwa covered. Walikuwa tu wamemzunguka. Like the security guys, the DCI officer. Yeah. But okay. Hakuwa covered.
Okay, so alafu mnambua, move, eh?
Factually, to remember, nobody is allowed to leave and no resident, no tenant, no visitor is allowed to leave or enter, even cars. So zilikuwa zimejaa tu hapo hivyo. So like,
so this for this 4.5 hours, what are they doing?
See, they're just trying to look at the footage, trying to see who she was with last, trying to see what happened. You know, sisi wametushikilia kwa Mariamu hii time yote, tumekaa tu kwa back seat kwa basement ya your apartment. Sisi tumechill tu. Wanangia in and out of the CCTV room. Yeah.
And they still arrest you because CCTV, in the future CCTV saves you, yes?
Yes.
Yeah.
But, okay, sir, so during these 4.5 hours, are the 7 of you as suspects? Mko pamoja ama mko separated?
Tuko pamoja. All of us are in the back seat of the Grand Tiger, yu gari yao.
Yeah.
Yeah.
Na wanaambia nini? Kuzikushua ni vitisho.
Vitisho mazee, life, maisha yenu isha haribika, nini, lazima mseme mwenye alimuua. It's like, the conspiracy actually was like,
one of you.
Yeah, like we are hiding one of us.
Mm.
You know, like we are hiding one of us mwenye actually did the deed. Yeah, so if hizo ndo walikuwa natishia nazo mazee, like maisha yenu imeisha, not less than 35 years. No, not less than 2 years, don't pay a bond, like just you know.
Which is good threats, because that when you have, if there is anyone who has something to hide, that's the time on a snitch.
Yeah, yeah,
to snitch haraka sana. Then anini, so apa kwa block, what was the reaction of your neighbors? Because there are other people who live there. What was their reaction?
Of your neighbors.
My neighbors.
Yeah. Were they angry at all? Nakokana ujinga.
Imagine like ata watu wako wametokea sana. Like it happened like 4. Na mjua like ulisikia kwa reports nasoma tu kwa hiyo miscellaneous whatever application. Kuna atamandika 422 ndo ameland kwa ground. So not many people up. And then the moment of her death, like 5-10 minutes, ilikuwa tu uochi na UDCI officer who were awake. No one else was awake in the building.
But I'm asking by 8:30.
I'm getting there. So by hiyo 8:30, ndo saa wasee walikuwa wameanza kufika hapo. Wadi wanapiga mapicha zake. Sama polisi wakakuja akakava mwili yake. lakini reaction ilikuwa to a lot of confusion, like it was something really unexpected because you know like atujaikuwa na kesika hiyo. Harmony is usually a really peaceful place. Iko tu sawa, ni vibe tu on its own.
Okay, then at what point are you told you're under arrest? Let's go. Mnarara down. Yeah, mnarara down.
So imagine
ilikuwa immediately.
Immediately
to your 4:30 when nilishuka tu kwenda kwa Uber. Akachukua tu simu yangu akaniambia mimi nimeshikwa, nilikuwa na UDM throughout this night. Mimi ilikuwa 4:30 na nilikuwa najua tu nimeshikwa hiyo time before hata washuke.
Okay.
Sasa sisi mimi hata kusema tu kweli hakuna mali nilikwambia uko under arrest. Ni tu wenye una notice hawezi toka, hawezi move, uko imprisoned. Kuna all the time tu kuna mtu ako na gun na anasimama na wewe. Sasa unajijazia tu umeshikwa.
Oh, okay. Okay.
You know, like actually everyone else except for me and Dennis were our station round ya kwanza. Sasa si tulibaki hapo. Sasa DCI alikama kafanya forensic hapo. Nikasema damn, kumbe hizi vitu si kwa movies tu. Like the DCI can really work. Kwa like
forensic aje.
Walikamba na wakaanza kuanalyze kila kitu ba. Wanachukua picha ya kila kitu, like how the crime scene was, nini. Hadi wakacheck everything. Wali check for hadi blood stains in case of if anyone alipigana nini. Lakini hawakupata anything.
Because your initial claim that nyinyi ndio mmemkata masikio.
Yeah.
Okay. And also maga that someone sobers up super fast in times of crisis. Is that true?
Like 100%.
Imagine hata mimi niliamka.
Mimi nilisober up like in like 5 minutes. Like once nimesikia tu like somebody has died. Kuna hiyo seriousness ina kick in, mazao unasema fuck. Naona mse, naona sema wana kuspecify yule mse alikuwa na yeye throughout the night.
You're the main suspect.
Nah, yeah, you're the main suspect. Because of me, it was, I was trying to flee.
Oh, shit.
So I said I was trying to flee. Unajaribu kuhepa, they took my phone. Kaniambia nikae hapo chini.
So, you know, so you're actually lucky that how could a taxi immediately?
Yeah.
Kusai kumajin taxi yako ingi around the same time.
Imagine.
Like a few minutes after anguke. Unajaribu?
So, ananguke hivyo, alafu mimi natoka naenda. Imagine.
That would be tricky.
Luckiest,
man.
Most unlucky motherfucker.
Yeah. You remember nikisema? Your story, luckiest unlucky. So, alafu, mkapeleko wapi?
Tukapeleko wa Parklands Police Station. Kwanza hatukupeleko kwa DCI offices. Tukapeleko wa co-office. I think ni za OCS or something. Tukakaa huko. One policeman akakuja akianza kutuambia venye youth iko na mambo, venye aliwahi claims juu 120 meters high. Wakitu advise tu hapo. Kidogo kidogo tukakuja tukachukuliwa. Tukapelekwa kwa DCI office. So wakaanza kuita mtu one by one.
DCI office sasa iko wapi?
Hapo hapo to the same station but sasa ni different side sections. So tukaandika statement, kila mtu anaandika statement. So for instance venye nimekuwa nikikuelezea watu walishuka kuendea kuota alafu nika mistake, sikuwa najua, sikuwa sure watu wangapi wameendea kuota. Kama hauko sure na kitu unaambiwa bado pombe kwa kichwa, enda nao uso rudi.
Yeah.
Utasoma rao. Like wanakutocha ile for real. You have to say something. Yeah, like you have to say something. Like if you say siko sure unaambiwa hauko sure kwa nini, enda osha uso rudi. So tukamaliza kuandika statement zetu at around 5:30 juu walikuwa wana take time. Mtu mmoja angeandika statement na kitu kama 1 hour 20 minutes hapo. So tukamaliza kitu around 5:30. Yeah. So by the time tunamaliza, at least tumeanza kuona our parents' faces. So tuko na ile hope ya at long last hatutalala ndani.
Oh, parents only?
Yeah. Kuna time, kama bado statements zinaandikwa, uyu IO, our investigating officer, alikuja akasema haya, wawili wakuje. So hao wawili kuenda, unambiwa you're given one phone call. Chukua simu yako, make one call, then after that, rudisha simu wako. So you call the person you want to call, your mom, your dad, your sister, your brother, mwenye utafeel, ata relay your information the right way. So
that was after sharp hey. Statement. Can I add something on that? That's not right. Wangegoja either the parent your phone call even get before one's your interrogation.
You know, lawyer to me actually. Lawyer to me a kotini like to make a statement bila advocate from a guardian.
Because mtu ako under pressure, bado una pressure, like that was not right. That's all I can add on.
So mi no likuwa second last kuandika statement, then the seventh respondent here alikata andiki statement here alikuwa zile za like I'm not saying shit. So Kirubo, the seventh respondent, juye to be honest hakuwa anakata, yeye alikuwa tu alikuwa tu amelala, alitufungulia mlango na akarudi kulala, and that was it. So to be honest, she did not know anything. So see, after me nimeandika statement and then huyo karausa si tumemalizana naye, and then I'm like, ah, naweza enda loo. Akaniambia, tumia hii loo yetu mara ya mwisho juu naenda ndani. I'm like, wait a minute, what did you just say? Tunaenda ndani, why? Because of why? It is, see, nyindo mlikuwa wa mwisho kukua na msichana na plus, atuwezi washika over murder case na tuachilie tu hivyo. So I'm like, mi bado nafikiria hizi ni zile tu harsh words wanatumia kutu torture and all that. Sasa si mimi nimeenda leo nimerudi kwenye sasa my friends wako, nawaambia by the way huyo DCI amekuwa na specs, amesema tunaenda ndani. People were like, now we start debating, hakuna venye tutaenda ndani because we do not know shit.
We are innocent.
Yeah, CCTV iko hapo nini. Tulijidanganya hapo for like some too good hours. Venye hatuendi ndani nini. Kidogo. Kuna huu ofisa mwenye sasa ya avai uniform. Yetu ni ofisa wa kuvaa civilian. Akatukujia. Haya, vijana tembeeni mbele. Wasichana, simameni hapa. Akaanza kutusukuma sasa. Like we're literally walking to the cell, but she's still pushing us. Tembeeni. And then Kendi starts tying her hair. So huyo karao anamwambia, usifunge hata, uwezi ingia cell na hizo, toa tu. So ndo tuna get it, ni seriously. Like, we are now going inside for real. Tunafika hapo, tunaambiwa toeni viatu moja, toa kamba, toa kila kitu yenye uko nayo, bands, nini. So it gets to us, I have an anvil piercing and Kendi has a bull ring. So tunaambiwa tutoe, and mine nili manage kutoa. Kendi is trying to remove hers, hajai toa since yekwe, so inamshinda. Ukarawa naweza kumwambia, naleta saw right now, ni utoe ama ni kutole. So she has to flip it inside. After tumemaliza, tukasachiwa. After kusachiwa, tunasukumwa tena ndani. Ingieni. After kuingia, we are like, sasa ni serious, ni real. Like, ni for real, tuko ndani. We had nothing to do. We cried. Personally, I cried for like 2-3 days. Hakuna kitu ina change. Ni tu, una have to adapt to your life. Juu. At the end of the day, ni hivyo tu. I'm calling my parents. They're like, okay, tunaweza wasaidia, but after hizo 7 days, hakuna venye tutawasaidia before hizo 7 days. You have to be inside for those 7 days. Ni hivyo tu, tuka adopt. Tukaka ndani from Monday to Thursday we were alone. Girls tulikuwa peke yetu watatu, and then Thursday watu wa drunk and disorderly wakaanza kukuja. So people are coming. See, while we were inside tuli request for mattresses, so tukaletewa. Mtu amekuja ako mlevi, ni mtu ako huge kukushinda. First ako mlevi, hauwezi argue na mtu mlevi.
Okay.
So wanakuambia venye tusongee ama tukuchape, we like, but mattresses ni zetu, we bought. Kwambia zizi, kama mngekuwa mmebai mngefanyiwa kaba bo, ino venya napeli kwangwa kwa cubicle yao peke yao, and all that.
Oh shit, wako wanaingizu wako ino wama tena.
Yeah, allegedly.
Sasa anaanza kutuambia venye, hakuna venye utasema hii ni nini yako peke, hii ni utumishi kwa wote, this is our tax we are using. So hakuna venye unataka kukalia tax yangu na useme venye ni yako, and we're like, okay, hatuwezi argue na mtu atujui ametoka wapi. Tunamwacha tu akae kwa mattress. Kidogo, some other ladies pia wakashikwa. So apparently our ladies wanaishi Harmony. They were like 5 ladies. So kwa hao five ladies tu ndo walikuwa naishi Harmony. So wameingia wako zile the like wanapiga stories zao but they are focusing on us. Unaona ile mtu anakuangalia hadi unasema huyu mtu I guess namjua from somewhere. So wanatuangalia alafu all of a sudden they're like Kendi. So Kendi is the fifth respondent. She also stays in Harmony. Kendi, kumbe uko hapa, and then they start talking. Wakimwambia venye, you know, we have seen you guys go viral. Sijui nini kwa plot wanasema venye huyu dema mededi ni girlfriend ya Dennis, so alipata Kendi kwa nyumba, then waka fight. So wakamrusha. So story iko kwa apartment ya kina Luini, but Udem alipata chali yake akicheat, then they fought. So mmoja akawin na mmoja akadedi.
Ndio ilikuwa story actually, like from day one.
Lakini sasa si IO ameona hiyo CCTV from the word go, but yeye anatafuta tu someone to blame, like ako really into it, anatusema lazima tu kuna mtu ata blame or something. Tukasema tu from hiyo siku, since kama mtu atakuja kwa cell na atu recognize well and good, akituliza tumeshikwa juu ya nini, tunawaambia tu parents wetu wameamua kutuweka hapa to rehabilitate kidogo. Juu we were now explaining that story to every person until it was so boring. Like mtu akiingia hivi anakuuliza umeshikwa juu ya nini? Mada. It was so crazy.
Damn. You first night ilikuwaje? Mr. Britain, Mr. Manchester.
First night mazee ilikuwa surreal bro, like sikuwa naamini. Actually first night yetu ilikuwa before tupelekwe kotini. Because tulilala Sunday usiku, Monday tukamkia court. Kwa hizo 7 days. So
oh,
it's like...
Oh, umulipelekwa Monday court?
Yeah.
What ilikuwa? Michot?
Milimani.
Okay, okay.
Sama zee ilikuwa crazy. Bado tu like hatuamini. Sisi tunajua tu back in the back of our heads hatujafanya kitu, tunatoka hapa kesho. Ndio ilikuwa tu like the talk throughout the, but ilikuwa crazy. Kwanza the first two nights I think tulilala kwa simiti before my mattresses come. Simiti mazee hakukuwa na food because kila mse hiyo time hajui Kenya inaendelea. Ndani umeua mse for real. So the help is, so even our parents, the help is minimal the first two nights, you know.
But kama madasasa
ni kama semeni kenye mlifanya mliua msana ukweli, semeni kenye mlifanya.
Even parents wanasema hivyo,
they were telling us to like, actually my mom bro, if the media was in the police station the first night, my mom and him waliletana juu man, like cause huyo anajua vizuri hajafanya kitu, mamangu anamtreat mbele ya mapolisi ni kama amefanya kitu. So kuna tu hiyo nitonga ego trip ama ego nini, wanapigania ego. But the first two nights ilikuwa crazy man, cause apart from hizo hardships za huko ndani, chakula ni thrice a day. Okay, si ati tumezoea kula mara mingi na day, lakini like ugali cabbage nini. Pia kuna hiyo mental factor, unaona like bro fuck udema likufa.
I might never prove my innocence for
life. Actually the first night Dennis alipata seizure, so tuko kwa cell yetu, si unajua ladies na gents wako different. Tuko kwa cell yetu tunasikia our friends wana shout saidieni, so yele hizi ni mastori tumekuwa tukisikia watu wakiwa cells, sijui wanafanyiwa nini and all that, and then tuko huko tunasikia hao wana scream saidieni, and you can't see, you can't even ask what's going on. Huko hapo tu unajijazia vitu kikuwa zileza, like wow, you're just praying. First night mimi niliomba na kulia. I cried toka niingia hapo ndani mpaka 3 a.m. 3 ndo nili fall asleep kidogo.
Seizure, alipata seizure jani? Anakuwa kana underlying condition?
Anakuwa kana...
Underlying alikuwa too stress.
Alikuwa nafikiria, because yeye ndo alikuwa mwisho. Aliona, actually Dennis, aliona like the body ikianguka from time. Yeye aliruka aka chill. Unaona? Akamwangalia akianguka. So, alafu pia yeye ndo alibeba body na Louis. So, alikuwa nafikiria about your story a lot. Akaanguka tu day moja akikula mazoe, na hajawahi pata seizure ever. Because his first time to like faint and have a seizure.
It was mental.
Yeah.
Oh damn man. Na bado afterwards mshakunywa?
After, masangu for like 2-3 days nimeingia kwangu jana mzee.
Okay, but acha tu so Monday mnafikishwa kotini. Uona kama je kushikwa like
yes, how kushikwa.
Oh, usi respondent number yoyote.
Usi respondent 9.
Oh. Wewe unafikiri kulikuwa hapa uki face murder.
Azizi, you at 6. Mm. Let me something just told me go. Don't go to the event. Chaende. Mimi nikaenda ndani. And you screen yes out when you know kitu inafanyika. So hivyo ndio
ndio ndio and we are always with him tunakuwa na yeye ever but the first day kitu ina happen
ndio siku yenye
ndio siku ana skia instinct yake askiange instinct yake but the first time amesikia amemsaidia
alikuwa ananiambia si twende hadi aniulize sijui mara ngapi just told him mimi nimechoka mimi sioni nikienda you guys just go but lona hadi wakati nilitoka state house road tulipata nao hapo nje black cabs na na Dennis paka Lona gave me a shot. The last alcohol I've personally drunk.
Oje drink kutoka hiyo siku
sijakunywa. Yeah, ni pesha shot yangu ya mwisho. At around 4 p.m. tunatoka huko. Na that's the last time I saw.
Damn.
Na alikuwa na smile ananiambia sikuje tunaelekea nikamwambia zii.
Nitonga love. Life comes at you first. So now
first.
Monday, mlipelekwa kotini sangawi?
Tulitoka station at around 10:30.
Day ya kwanza kupewa siku saba ya kupewa 7 days.
Day ya kwanza tulienda a little bit early.
Judge akasemaje? Judge. Okay, prosecutor alisemaje? Kwa prosecutor si lazima achome.
Alichoma.
Anasema like 7 murder suspects.
Unajua anasema tu the state will like, unajua sasa ni Kenya ina country na kushikilia. You're no longer a free citizen.
Mali ya serikali.
Wewe ni mali ya serikali. Yeah, lakini unajua sasa ameenda na fax yenye IO alimwambia wanahitaji time kufanya ma forensic analysis. Kufanyia your body postmortem. Kudetermine kama death yake a toxicology report pia. Kudetermine kama kulikuwa na malice in a death ama ilikuwa natural death. Simu zetu pia walikuwa ndio pimia pia waone kama maybe tulikuwa tuna argue kwa phone.
Ama tulikuwa tumepanga.
Ama tumepanga kumua. Tukio hiyo. Ndio akasema it will take 7 days.
No. He was asking for 10 working days. It's only 14 days, 2 weeks. Then our lawyers argued for it. Wakasema wapewe. Kwanza lawyer wa Kirubo alikuwa anataka 1 day. Wakamwambia, hiyo haiwezi juu nini familia ya kina Lona haija identify body ya Lona. Na before body ifanyiwe postmortem, lazima ikuwe identified ni ya kina Lona. So akasema aezi work na 3 days juu our lawyers wengine walikuwa ame plead for 3 days wakasema haezi work for 3 days since he's handicapped. I don't know how but that's what he said, he's handicapped. So he was like wakampea 5 days. Actually the judge alimpea 5 days. So since ni 5 days ilikuwa ina count hadi Friday, so tuka add to your Saturday na Sunday ndo Monday sasa turudi court ndo ika add up to 7 days.
Oh, okay. Damn. Alafu lawyers, mlipata lawyers haraka aje? Like, how did that work?
Our parents.
Mkuna lawyers different nyo ure?
Yeah.
Hakuna lawyer mmoja nyo likam? Kupeana wengine.
We were 6 lawyers.
Kuna mmoja actually alikuwa na act fishy, lakini alikuwa na represent mwenye. Hakuwa kwa shida at all. Alikuwa
mechoze. Sato na shangaa.
Sato na chill. Alikuwa na kamu, tukoe kundani ya na mwita ye peke yake, vituka hizo.
Kuzana jomu moja ni ino zenye. Mi ni lawyer. As a lawyer, I think your job is to nini your client. If the only way for your client to survive is for 6 people to go down, you'll take that deal.
Your client is your priority.
Yeah, your client is your priority. So, yame bonga jia kulia the first day. So nyinyi
ilikuwa crazy maze mimi hiyo tu chakula na hiyo kulala kwa simiti na baridi usiku Yo ndo likuwa crazy. Alafu ya kufikiria mazee kwa like, bro, life yangu imeisha, bro. Mm. Ama kuna msa amekufa mazee pia at the end of it all, like a life is lost.
Mm.
You know? Mm. So as much as you want to go home,
mm,
you also want like, unaona ukweli tembe, like wase wajua tu nye ujafanya hiki kitu, man. Unaona, yendo kilikona ni yo stigma tu ni nyinge pata huko nje. Pia ndo likona ni?
Mm. Madara.
Madara. Kwa hivyo tulikuwa tunaitwa Parkland 7 huko ndani mazo. Ati tunajiita Parkland 7.
Oh.
Tumefika hivi court, kamera ziko all over, like, all over, uko zileza, like, we. Mzazi wako anakuja kukuona following day, anakuambia, imagine nilikuona Citizen, I'm like, Citizen, what do you mean? Eti, unajua kisieno ikuwa ndogo, mlikuwa aired everywhere, I'm like, kufikiria ni joke, wakiscroll hivi TikTok, scrolls mbili, next nikisi yetu. Ukiscroll hivi like mara mbili, next nikisi yetu, kwa zipeza like what the hell, kumbili kwa hivi serious.
So judge alisema 7 days, eh?
Yeah.
7 working days.
7
days. 5 working days.
Plus Friday, plus Saturday, Sunday.
Okay, Sunday. Okay. So mkapele kwa kutini, imande ingine sasa?
Yeah, on the 1st December.
1st December.
Yeah.
So ndio siku mlikuwa freed?
Yeah, yeah.
So, how was that? Nyimu kitoka mkwa unajua mnaenda kwa free, tindio? Yeah.
Tulikuwa tunajua. Okay. The CCTV was so clear.
Zee, but you can never be 100% yeah, sure. So were you 100, easy, like mkomshambwa CCTV mipatikana?
DCI yalikuwa, kuna DCI yalikuwa na tutrete na kituambia, kesho sasa mnaenda court. Time sasa tuliitwa Sunday evening kuchukuliwa fingerprints. So after tumechukuliwa fingerprints, tuko hapo, we're just talking with our parents. And then this DCI comes in and anasema, ike sisi raisi hivyo vinyo mnafikiria, kuna vinyo tutawashika alafu tuachilie hivyo. So wengine kesho, wengine wenu wataenda home, alafu wengine wenu wabaki. So ako zile zile kana try kusema tukuna lazima watu watabaki. We are like, okay, start to do. Okay, you are the end of the day, what can you do? Tumeamka hapo mapema, tumengoja tuitwe tuende, tuwekwe kwa Subaru, tuende court. Luckily, hiyo siku watawa kutuletea Subaru. Walituletea Volkswagen, a bit bigger. The first time kuenda court, by the way, it was so tiresome. Mnaekwa kwa boot watu 6, na mnaambiwa bado kuna space.
Boot?
Boot.
Boot ya Subaru.
Eh, bana, wala. Unachitia tuka madara.
Sasa tulikaa hivi.
So mefinywa finywa.
Bro, tubikwa kwa boot. Vijana wanne, wasichana wawili. Na tumetoshea, walifunga.
Na bado wanasema kuna space.
Six people kwa boot. Na hii Subaru ndogo, ni Forester. Ni Forester.
Hakuna mmoja nyenye unaona.
Fortunately.
Luckily.
Yeah, because well.
Fortunately.
Yeah. Oh, so hiyo isha nini? So hii Monday, mlifikishwa kotini saa ngapi?
At around, hiyo Monday tulichelewa. Tuseme 11. So, hearing yetu ilikuwa ikuwe 12, sindo? Yeah, yeah. Kwanza, hearing yetu ya kwanza ilikuwa 10. Tukafika hapo mbele, wakasema ODPP ya waja forward file yao. So, tuka have kurudishwa huko chini kwa cells. Wakasema hadi 12. Uyo IO wakasema, wakimpea hadi 12, atakuwa ashaleta hiyo file ya ODPP. 12 ikafika, bado file ya ODPP ijakuwa presented. So, wakampea hadi saa 8. So since ni 12 hadi saa 8, hiyo wameona wamepostpone sana na tumejaza seats za hapo ndani ya court, tuka have kurudishwa kwa hiyo waiting area ya hiyo court. Kurudi kwa hiyo waiting area, si tumeambiwa ni saa 8 tunafaa tuende kusikiza kesi yetu. Saa 8 imefika, no one is coming to call us. Saa 8 na nusu, no one is coming. Saa 9, no one is coming. Na the judge was so strict, akisema not 1 minute late. So saa 9 ndio imefika, no one is coming. Hadi tuka request sasa au makara wenye walikuwa wamekaa hapo, tukamwambia judge alikuwa amesema hivi na hivi, tulikuwa tuna request kama niweza tuangalia IO wetu, labda hata alisahau. So huyu akaenda kuangalia IO, this police officer akaenda kuangalia IO wetu. Kwenda kuangalia IO wetu, akarudi akaingia, kuna ofisi fulani ilikuwa hapo. Akaingia kwa ofisi akaambia mkubwa wao mwenye alikuwa kwa ofisi, bibi yangu amenipigia, amesema amepata
tire yake imebust akiwa kwa highway. So I have to go home right now, right now. So hope yetu ya kutuitia IO ndio imeenda. So we just have to wait paka time tutaitwa. Imefika kitu around 9:30. Bado hakuna mtu anakuja. Ikafika around 9:45 hapo. Sasa ndo wanatukujia. So, ndo wakatukujia.
Ndio wa coach na ameshuka chini ametukamia.
Mm. Akasema?
Hey, amesema tukuje, tukuje sasa.
Mm.
File imefika.
Mm.
Yes, ndio sawa. Mjasa roo inadunda pia siati nini. Unajua zini. Hata kama unajua ujafanya anything.
Mm.
Unajua hii ni Kenya. Anything kuna might happen.
Yes. Yes.
Any yes. People in the system who don't deserve to be there.
Mm.
Eh, so, una back to one last final prayer. Ukichapu yo walk, ukipanda hivi juu. Kenda court.
Mm.
Eh.
Okay.
Ndiyo, so, nasa tuka... Nasa tuka panda hapo.
Mm.
Nasa... ilikuwa tu like really quick. Tumepanda hapo nini nini.
Mm.
Umitoji ayo aka swear affidavit yake aka aliswear nini kuswa
oath
aliswear oath akasema wamepata kila kitu nini nini, wamecheck toxicology report dem alikuwa drunk.
Mm.
Wamecheck postmortem she died without malice. Alidead due to the trauma of kuanguka and the shock.
Mm.
Na CCTV footage finally ili to clear. Ndiyo sawa leka mwisho pia wakasema when you only explain the events of the night tulikuwa pamoja that whole night lakini at the end of it like the last 5-10 minutes of it all
she was alone.
No, she left with Dennis.
Mm.
But she died alone.
Okay.
Yeah.
Okay.
CCTV shows Dennis jumped.
Akiruka.
Yeah.
But she didn't make it while jumping.
Mm.
Na shot walirusha kiatu akajaribu kuruka.
Mm.
Aka slide akienda anga.
Eh nyakini ampendi maisha yenye kutoka from 11th floor you see wezi
Miss Dawai ruka yo place na nimpata yo option like Dennis ameniambia mara mingi turuke turuke heri nchi we lift mpaka chini.
Mm, chukua tu lift tuende chini
hata kani kwa soba.
Eh, alafu nini jo cause shit happens unajua that's why it's called an accident.
Yeah.
Mm.
Shit to happen ni game unaweza pata maybe kuna kitu ile mtu jishikilia nayo kumi imekuwa lose time yote kwa sona hii.
Tumia.
Asa naitumia, tumia. Alafu yenda piki kinene. So at what point does, who lost her shit? Was it your mom or your aunt?
My aunt, that's my aunt.
Your aunt?
His aunt too.
My aunt too.
Yeah.
Kwani ali lose shit yake na wewe peke yake? Kwani haikuwa nyote wawili? Kwa sababu akisema, "Wewe amekuwa kitu zungu."